Jogenda amasiga go obulumiwo ng'emikugo giwulira gikuyinze obuliro ofa olira amaloboozi gakubuzaabuza amaloboozi mu maloboozi ago londamu erigamba nti osola fubodemu amanyi yimirira ogambe nti osobola ampisa wawo nze nkulabanga wawanika nolemerawo kiwaka tewabula koma weno nakulela gumanywera kukuba toserana novako che cavo zibe.